Onye na-achọ promotion, obi lo tiwa ya, oke mmarisa gị, onye na-aga ọfọ. oke mare sagi nwa muru nwanyala obi nete baya aso baya ezi nne sobewu suwegu kamba nebu abawewu kanegu ki ihereme ihereme ndị iro gị mawegu ki ihereme ki ihereme ndị iro gị abawegu eme.
The book of Genesis chapter 33 from 8 to 9. The wickedness of Rebecca couldn't stop Esau. It's only the lesbian. When Jacob was coming back to see the old Esau, he saw the new Esau with all his doves. He said, "What is all this?" He said, "It's for you." Maybe he felt as he collected the destiny of Esau with a main plate of yam. Maybe with all his doves, Esau might give his life. He never knew as God were busy preparing him in the house of labor. God were busy graciously preparing Esau right there in his father's house. The old Esau, the Esau that denied, the Esau of a hunter, was taken away. Whosoever that is coming to see the old you, when he will arrive, he will see the new you. If you believe, shout hallelujah, hallelujah. Oh, more grace of the great ministry, billion of chosen. Ọchịchị dị ala wo, ihe were n'ọnọdụ. Agaghị ihu ala wo, ịga n'ire were ọnọdụ. Adịghị ka ibe, ọlawe dị ka ibe were ọnọdụ. Njiji mgbawe bụ, ụmụ njiji yabaya. Yabaya, yabaya, yabaya ka mba gị. Yabaya ka mba ego, oge anya chaka ewe. Ụmụ njiji mgbawe bụ, mgbawe bụ ka mba ego. Mawegu ka ngawe igwe, mawegu ka ilawe iru, mawegu ihere mendi iro eme. Ndị ọga na bawegu, ụmụ ọma yọbaya, yọbaya ihere monyi iro. Nne m kubaya, rọbaya ihere monyi iro. Onye na-achọ promotion, promotion ga-abatawo. Onye n'ọnọdụ ọrịa, si n'ojo ọrịa gị bilie. Bilie na ụbawegu, ịbawegu ma abaghị ego. Ekwu eme, oke mmebili agha, agha gaga gaga waga. Oke mmebili awo, nwanyị di ma mụla nwa. Oke mmebili ala, ụzọ gaga gaga wale ya. Oke mma nọ n'ọrụ, ifere eme ndị iro. Oke mmebili awo, zọchiri eche mehewo. Zọchiri eche mehewo, agaga gaga waga. Agaga gaga waga, zọchiri eche mehewo. Nyekwara akwa chịkwa ọchị, eme, 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 eme. Ụla n'ọkwa kwacha ya ọchị, ihere eme ndị iro. Olileanya dị lahe, ọ bụ narị bụ olileanya na-adịghị eme. You that hero go in my father's house. Now say another person will not stand up. Wait for me, the person I'm waiting for has come. The atmosphere is clear. I have heard the sound of his name on top of the tree.
From 4NAHop.com.